tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde altinere noga ene lewru jiolan djunu balde meden moddina battane meden sappo jeppi amna jabbiri maslima chapade nay e joy nokkuno detta da kayba jabati. Kambe wono golloobe bankeji wonbe leleedi meden dibe kolitidi be ngaran wadde murtere ma balde tati non be kolitiri widle on do wattu fu yimbele bantuyobe kalisiji muden le bankeji be koliti widan bemba sanne kanko lamid lama hakkunde jo kenya wakkande mo yottino kaydo haali ton halaji kewdi faamu yottiyade mahude universite ngaji kanyo kono ayri bangal jandeji le nokko yimbele hewbe kanyen goni tidal wattu jono kirol hakkunde libi kanyen e tinisi le be do yimbele malin kob an le hen no fedde ayeme de holli tri wide di won sembe kabaruji di min jogino do kikidande di bismillah modon e hedade Umar way galo jodi do mikoroji di do kanko no dirte do gagne kanto won to boggi jamde to fedde sagon to do gollobe bankiji le leedi meden di be kolitidi be ngaran wadde murtere mabbe de balde tati soni himmeji mabbe kuncenaka hore non be kolitiri wide be jojini tal kurnule 10 go lewru juillet jabbi non du wattu joni imadraji di cagal ko do wodno hakkuno mabbe laamu o ko e be gondi e jokkitade golleji di kasen ali sisi
balde didi tam hiddi hakkuno amem e murtere ne fedde ne be nodirta sina bef do ni syndicat jingano yimbe le gollobe le bankiji di kanko nande mu holiti wiide ana anni wadde soni wala fu kawral kebangal hakkune mu em e gouvernement leedi amendi ndedo fedde tobe sappo e didi wondi nartude be hakkune majji ana e bantude e golle yimbe le lontotonobe gollonobe gombe le gollidi yogaji leedi amendi kaldal kawral ciinangal hakkune mabbe gollirdi di teddine syndicat o narti do yimbe le ndiwabe yude golle tay wala e wisariya nadu itabe jonde mu em sabi imadaraji dibi gondino wadde le syndicat o wartire e golle be dokke nyuddiji mabbe dum e be nyiddi dum ko sariya imoto wakati fuso saamado yimbe le gollobe le bankiji di ko watta yoga e honoro nanga be gombe le kasoji di du yoppite joda hala ana hakkune ne do fedde suudu ministre kumani do golle le leedi amendi e le wi secrétaire syndicat o wi joda hala go o nga do hakkune mabbe gouvernement o noga e lewru juillet be tindu wadi nga wala fu kawral kebangal hakkune mabbe de do murtere ngarore fuddure noga e jeegom lewru juillet ndu ana wodani cuudi fu gollirdi gondi e le fedde sina befnde do ni bankiji fayato as assurance kan ko nande mudum dum waram teddinere le leedi amendi ele mangal mudum fu non holitiri wiide syndicat
nyaloma hande kay yimbe le hewbe kanyen gonde yottale banke yi dana gonde bantu ton kalisiji mudu en wobbe kolitiwide ebe hakkeji mabbe jatu wobbe do kolitiide wattu jore be darfa jabbina golle ono wurgino kedden ko be do yimbe tifido en do facci tanko sitati dibi
lolu taragere wula obe ga liyawndi la
sobe yem murtere golle menen kilame tamban sanne ben hani fide dabriji patni hebano lawol soni be won e gonga be wa yaade murtere golle ga cagan batuna sariyaji tifido murtere golle wadama kuteji sattande menen sanna sona kone kambe ka e gouvernement ben hani fide dabriji yogaji yalla o torda an hebne jogala nga wadde ne murtere golle darande tawa gouvernement andamu wala hen dum wala hunde so dum bangini acci gollude de nyol man goto dum wadde kuteji sanneli kebal leedni le mal kesso wonden joni ben hani wadde kulle fu yalla de murtere golle fati hebal lawol sendiga fu ana yamira wada murtere golle mede duo yalla do nyalade warande jodde kaldan wada hen
ni kaso roski ka fawla
yido kabaruji fan ba hebe do pme anema ande to do page facebook kanya compte twitter studio tamani fedde sedia wonde wattu joni ko wiya hono nuygal seri kessangal bamama leleedi meden dibe bibe pamini do jatebe jotono laamu hakkunde jow wori yewtedo yalon laamu do seri haani rufitaade le nokko kanko colonel asimi goyta o kenyo mo wonno nokko no deter kayba jabati le majuno haliton halaji kewdi dun fa yetta darnude universite nokko no deter banyagara kanye tumbutu fa yotto mo intinde stade ngay don pirude ballon de les réseaux ngaji di kede ko mi horam pewna mi do hen
le stade abdoulaye makoro sika soto kanko colonel asimi goyta o holti wiide cuuɗi janngirɗi dow dow wala fa ñiɓe laamu kayi kañe bajangara kananke laamu hakkuneejo o ɓami aadi ɗum wiide usine ngaro fa humono golleji pawiɗe yigaji laamu kayi to wara fa ñiɓe o holiti ɗum wiide surdo toron mawnde wara fa ñiɓe kaaki gollirɗi moƴƴude wattele muɗum yalla ko yimɓe ɓe adete wakkati fuu naɓe sella fa sawroyo ko ana heɓa guttude usine ngaji goɗɗi ɗiɗi ngaroji fa wayta haabule leydi amendi ñiɓeteɗi kucala kañe bamako haala muɗum haalanoma ko wana hannde fa jandele leydi amendi heba nabiraade yeso do kanko colonel Assimi Goita o holti wiide jiide mawde wara fa wade bangal mudum do timmode hitande 2023 fana mudum levi mako yo fa yewoto lati kandi jokkede yela tidalaji di jandeli lead amendi wondi fewde mudum di an hebene jogolal beedaade cuudi jangirde do dowla don university ngaji di colonel Assimi Goita bami adi do wiide lisengaji sappo e tati kuddi wara fa nyibe di do cuudi le koliji ngaroji fa nyibe wala latal sababu nabirde yeso jandeli lead amendi ko nawr bangal milki sambe chaldi adiji kewdi bamama hononi hedin cingol stad ngaji to milki sambe watte lamu kai muti sikaso fayoto nyibugol stad goddo kasem tomboktu
yimbel wittobe le cuncun kabe holli tawde ko batto temed muuden nayono kanyen gon kirul hakkunde dum won tinizi kanye libi be do yimbe le malin kobe an hakkunde mabbe robel cewbe an len fayoto sukab no fedde amd ende holli tri wiidi wiido be jogi tidalaji mawdi kedden kanko noddete amadou kulbalo yo goto e gon le der do fedde ko masifido hen.
Il n'y a pas eu de respect des droits des migrants.
Yo be jolan akeji muben eben jennambe teddinaka tiddallaji bondi fu eben biyambe be jaybe pandi eben bange kero lady libi eude tunisie yaade libi be noddi men be be kali men ko be ngoddi wadde be neldi men dun nate men jiyane rewbe e sukabe barmube fay won maybe be choyki jatti passeport ngaji yogabe be yimbe sitid allaji fu be ji be ngalla jiyan be ngalla nyamdu ni tambe padira ben neldi men bataki wiide men ngara men ballade
wattu jonen kala hono kabaru ko nayri bangal pide ballon dum won nokko noddirte sigaso be kolitiide wattu jonon yimbe dido kanyi en nanni ton yubbo yinde muden nobe kolitir wiide le be do yimbe dido du goto kay wiama wonti dalaji ko joggi be jabanayno golleji mudum den gorri Ali Cisse
Aliou Nege Kassim Sangare kanyo netto goto tewto Amiraku le fedde ligue régionale pour le ballon Sigaso holliti kam candidature makko jabinaka do hunne ko metti mo sanne
ce qu'on reproche à mon dossier ça retourne depuis 2018
ko ngami ele talki andi ko ila hitane 2018 lo wadi holta ma wiide le hitane 2018 ko dam itama e golliji fu pa wiide bilki sambe chaldi dubi di tiagal ko dubi di timmi mi warti kasam mi kolti kam ni de mi wawa latade naro lama de ligue régionale Mbilki Sambe Chal
président de la Ligue régionale de football
Imadraj Amin Wadadi kango secrétaire Ligue régionale fiirde ballon Sigaso jabe kalde gonga o holliti yo kango golle makko yo jabne dossier tan joddina lewi makko salawal candidature o kango Aliou Nege Kassim Sangare du yo hune ko hore be fédération malienne de football wadi dum ko Christian Dako hebini siyo taman iude Sigaso
wattu jone kala hono kabaru dum won communiqué goto jaltunode le noga e lewru juillet jabbe non do kollitin do wiide jababuji dum no dirta bakki dian hanno yalto le ciakita yonterne le leedi meden di sitan sidibe hono o do kabaru wordi
o communiqué ministre humni kabar jandene wana gonga ciagan lugan goji men mati winu talkuru ko weltano sabi binni winan arandireedi wongo tosa e mudun yogadi winita battan mudun sabi sa yi do talkurnu ana famo ga binni ko wolle mayro kay ceinture on famata kon du fana gomdina kabaru mo ministre holliti ni talguru yo penenon ciagan lugan goji amen wada didi be holliti wi o communique wada do wana kambe wadi dun fa handen min sen holliti wi lugan goji ana wonde wadede ko nari bangal hokkude di jaabiji e magol wada ngo be nyalan folitaka watti modi jaabiji han hollitede meccitunde wi hono di peneje nanal mudun ana heewde bem andene o watti yogabe ana wada dun do kulleji dammaji yalla heba inde de bem andeden tibbel mudun heba majunde jamaare do kabaade heewdi di gomdine
wattu jone en kala hono kabaru no cuudo gollirde gorrino micciteden wirde climatiseur ngaji kewdi kanyen tawetele de do nokkule so wobbe ana kolliti wiide an jidi sanne hon de do machine ngaji ko bumnata cuudi wobbe do kolliti wiide wana jibbe dun Ali Cisse
le leede amendi le gollirde kewdi atawan klim ngaji ana limudum fana mudum yo fa himbe gollobe tobe heba wadirde golle mu en ono mujjiri tawabe jeey tampere fu ga saatu wam tordaaji matiteedi bangal majjum sabi edum waawi waddune metti hakune himbe gollobe le nokku goto le gollirgal to dum woni himbe le yogaabe kanyum en ka waawa feeyade ciagal mudum wattu fu sobe naati le bureau o go'o e golle ko be ardoto ni woni hubude klim o tafon tawina wobbe wonto ngurdube e nyaaw be yida fe bubol klim o bendo saatu wajibe juude mu emkina egga biroto wonto yopana dum yimbe la jibbe klimbe so bami fa wala dabara fu ko be jogani dun du atawam be jotto don jonka e be cinya saatu wom duko be jati haye nyifene men jonka klim o sa bubongol ana momni sanne yimbe be baa wadde fe minuti goto ciagal bubol klim o nangirta dun sobe be biyam bubol ka wala kuy dunke andan be kabaruji bidi de nyaw fofango ka ananarda yimbe golidobe e honorobe mu le bureau ngaji goti anda hono nawturto klim ngaji di
wattu jona min kalna hono odo kabaru si jo tamani wi vacances yottiki suka modon be tinna don fadi jopirom be tiagal si jo tamani fa yotto UNICEF kanye sudu ministre huminudu kabaru jande lele di meden di ana jopito numero goto do numero via mo son kokki suka be telefoji tan be nyodjan don pamto don hon ande mabbe de ngori wakkati furon don garta haddudu kiki dande do kabaruji amen di di fuudi ma hebe do be ma amen ande to naso toram application amen mo si jo tamani fa nje fe no kon andido no do esel yotre meden de ana wodi wassalam yotere meden bete handen de waran yowade hono ko nayri bangal dum wonon mali keso dum kalten kabaru mudun be koliti leledi mali ndi saaji hono yimbele kebobe chafaaje deno yafirno le tem dero fu dum burta yimbele dum burta hono yimbele noga e didon non biireten no fedde humide kabar dido golleji holitiri wiide wattu jono be ngadi noddango fewde laamu be bi kany hani wadde dido imadraji yoto yalla hono jamar de fu han heberde chafaaje de no yafiri dum woni malin kobbe do tawa leledi mali ndi fu e mangal mudun fa kebe famtare ngare kede ko kanko sitan sidi bo kanya ali sise be pouni en do hen
suru kumani do wadde imadaraji fa arena nedda ko kanye kebe leledi amendi mo bino dirta direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire ka huliti wide rende nedda ko ana jatira hono dabereji di lamu leledi amendi itti fa sakko tidalaji fu mbawdi yottaade bingel adam lami do nokko o do woni kanko mohammed basir traore ka huliti wide fa na gollirgangal yo tafo fa buita tidalaji fa yotto talka ko leledi amendi
prévenir
fadda bibbe leedi fulle golleji mu en dum ko han waɗede li fedde amenne bibbe leedi mal fu fotu du kabaruji ko naari bangal cellal feso jommu talaka ma jo hunne homo fu fotne bangal sariyaji fu ko naari bangal cellal
justice sociale
kanko mohammed basir traore o holti du wiide leedi amendi hono ni leede kijjiide le annar allandu ana wondi wadde imadaraji muudi bangal mudum o beedi du wiide wam dati wondu du jokkitede de datol gol yalla golleji di kanan ko be leedi amendi wondi wadde di an heba yarde yeso
concernant les enfants
suka ben cellal mu endu ana han faddede fatal kabar nyamdu mebbe e jande mebbe yimbe neye en beedu ana han faabede ma yimbe be golleji mu en boni sabe lafi cellal di won dabiriji di me holliti han di fiede to lam ko be leedni
par les plus hautes autorités du pays
hodum fu sendi daranaade denago bingel adama na du fiede dabiriji fa sakko ti dalaji bawdi hewtaade dum docteur Boulkassoum Diko ana jabo landon gol kanko woni ardido gollirgal kumanido yimbel be kasara ji hewtoto dum em nadu nyawuji kany ko nande mudum e le golle mudum le fedde UNPS
la protection sociale
fa baabe be leedi fu yo hunne ko haani wadede ga yimbe wonbe le gollal gouvernement ma golle mo hore mandu ani wa faabede le fedde ko noddirte securite sociale sam netto fu gollal le gouvernement ma golle hore mudum be ani wa faabede to ne fedde fa yottade kasin yimbe golle mo hore en hono remobe marobe dabaaji e nanal mudum sa jeewi fedde UNPS ana wonde fide dabireji netto fu golle hore mudum fu ana heba faabede hono bangal cellal mu en nanal mudum
dans l'assurance volontaire
le leedi amendine ko heewe malin koobe fu anda wiide gal do gollirgal ana tum fa jogi be do hem kabaruji seeda faamudum mo wona do hen sanne
ale fen addo
hono ko noddirta protection sociale do woni hunjine jamar fu yarda yeso ana hani wadede gollidraaji meden de fu min anda hono ko noddirta protection sociale le leedi mallo min andige securite sociale ana wodi gaddum hono yimbe gollobe le gouvernement mali projet ngaji moddan wadan ko noddirta protection sociale do yo hunne ko andaka sanne to yimbe leedi mali
talta kon kalama
Moussa Sira Sissoko yo dunke andan do sanne kabaru majjum o holti wiide lawol jokkangol bangal golle mudum le leedi amendi ka yimbe faahi waawa andande dum
la protection sociale eten
hunne ko noddirta protection sociale do yo seriya goto subaade le suude seriya leedi mali gagnol man handen cefan e jetti bibbe leedi mali faaba ka to ne fedde protection sociale fese tama a gollo ma amana gollo ana han faabere to fedde protection sociale le leedi mali bibbe leedi mali fu wala hebaade fu won bobde nyawde hooren mudun be gonde be hoore mabbe du anata sabe hanne leedi nin tinno faabo be yimbe fe da mudun farto marobe dabaaji e nandal mudun be fu an han faabede to lam on
domaine agricole ils sont pas couverts
le lewro avril be tinu jooda haala modo wadi le gallure bamako ne bangal hono watte fa yimbe be ngala bawde sanne leedi amendi ana heba reneede le balde didi jidangal yimbe ngarbe hawrude hembe ka won dati kewdi de holliti wi ana hani jokkede yalla potal ana warta hakkune malin koobe fu